Kama MZ ma alafu nje niko nimepaki yangu bima. Vipi, au juwile uvai vipi, na kwenye padu uje sangapi, na kwenye padu uje sangapi. Sure, na mahera, hila kuna mabicho zile wamenikera.
That's right.
Sure, na mahera, hila kuna mabicho zile wamenikera.
Yeah man.
Mami do, mami do, mami do,
mami do.
Shorty come and flow, took a long time now, put and Joe.
Oh oh, oh oh.
Joe, to listen and come a fabulous. B.I.G. pose, yani ni my cooler glass. Take it to snack chicks, take it to snack chicks. Yapo, wapo wag my chicks, na wenye my hips, na midongo ya lips. Of course my miss, no, telling you do. Panda kwenye gari la blue, to ka celebrate do. It's me. Mr. Blue,
sana tupo pamoja ebu ni boost bas bila kungoja.
I love you.
Sikia dia wendo peke ambaye mimi nakuzimia funguza nafsi yangu cause nimekuachia chafu rai ukiwa wife chafu rai upende okay. Kanta chini tukampe high roy yeah ite chupa.
Sure, na mahera baba mwendo wa bari tundana wachumba una love something kwa pusha kam na magumba umundani wapo wario ingia ata bila maribo kini kila kona nakuta na kisokoko pia pembena meshikiria zao mirupo ninabojua mimire utakuwa so cheki mirupo na waka kwa pina mo. Here we go, watu wana kunya bado desplado.
Sure,
na mahera
taka niwe na wewa yako sisadu
sisadu.
Tembeneza pike yako siku
siku.
Na mabazi yako naniwe karo hoju
hojo siye mucheza toka chini mbaga juu.
Taka niwe na wewa yako sisadu
sisadu.
Tembeneza pike yako siku
siku.
Na mabazi yako naniwe karo hoju
hojo
siye mucheza toka chini mbaga juu.
Chini mbaga juu.